try to see her, not a pow. Mutotwe kafae, nabamona, banabobe balelila, kuzambia twalila, na iwe wakonka, balungu ichichena chafina.
Lelo Zambia lila.
Mutotwe kafaya, aya lelo shivela.
Mutotwe kafaya, abanabobe bale kufaya. Mutotwe kafaya, abena Zambia bale kufaya. Bale kufaya.
Sendela,
mutotwe kafaya, wandile sawandina.